olo e mafuta male SPS Samoan.
Ua vele ACT, ma territory mua mua i Ausetalia nei, ua whaatanga ina i le tūlafono o na ulaina le marijuana po le cannabis, ma whaatanga ina i fo'i le tūlafono le toto o se la au marijuana mō le whaonga ina e tangata lava ia. O le tūlafono na pāsia i le tausanga na tēnei, ai whaato a whaama maluina i le asofora i le taluai. Ai mō i lava i le tūlafono, o le ulaina o le marijuana, o se maasani ua lewa o na whaia enisi. E pei o le ali o Josh e whai ngā luenga inisi nia computer i se mata ngā luenga le malo, e le i fia wha ai loa mai alona sua wha atoa, ma ua mātou suia fo i malona leo ina ne i aisea a fianga o ia mai lana ngā luenga. Ai na wha alia Josh o le ulaina o le marijuana, o se mea e tua i aipe a mānawa mai lana ngā luenga. E pei lava oisi tangata a mānawa mai a lātou ngā luenga ia ua inu sa lātou wipu waina. Ai o ia, a mānawa ia ua miki sana sikaleti marijuana.
If I wanted to say, for instance, some people when they go home, they have one glass of wine. They don't have the bottle, they just have the one glass. For me, having a few puffs on a vaporizer or a quarter of a joint is just enough for me to forget the woes of the day and refresh my life. I certainly don't intend to get high. For me, it's just about taking the edge off the day.
Nei a whaalia fo I le te leo le suinga ilona olanga. I lana a mio, I ato ai ma ana mafutanga ma isi tangata ia. E au fi ai malona tōlua.
There was a massive change in my personality. I became much more extroverted, much more outgoing, less anxious, less stressed, less emotional, less angry. I became a lot more relaxed, and my circle of friends very much noticed that, my wife in particular.
I lalo le tūlafono ua whaatanga ina i nei ona umia e se tangata le lima se fuluka lama o le marijuana po le cannabis ua uma ona whaamango. Lima se fuluka lama o le marijuana ua whaamango, ma le po o le se lau lima se fuluka lama o le laula au e le i whaamango ina. E whaatanga ina e fo'i o na totoni la au se lua ale ainga. O lona winga, ato a whaatanga ta mātutua o se ainga, e le whaapea ai ua valua la tau la au e toto. Na o le tasi lava e whaatanga ina. Na sauno o le Chief Minister o le ACT, Andrew Barr, o le tūlafono ua atangi ai suinga i nei o na pō. Ma lewa ai i le vaila au le marijuana po le cannabis. O le ale e toe maumawina le teimi o leo leo, e su e su e masai sai ai tangata lautele e na o le marijuana e ulai inisio teimi. Ai o le afa alu sa o le teimi o leo leo, i le su e su e ina ma molia i lātou e efe avea ia ma whaatawina vaila au whaasai na ma lolosi.
I think it reflects the values of this community that we want our law enforcement focus to be on organised crime and large scale production of illicit drugs, and that we don't want to penalise or stigmatise users, particularly recreational, small-scale recreational users.
Le Chief Minister le ACT, Andrew Barr, paule sasi le tūlafono le nei le ACT, ona o le Australian Capital Territory, po le ACT, lea olo o yeile lau mua i Canberra, ma le pāle menetele. Olo opu lea foi ilalo tūlafono le malo tele, ma leo leo ale Australian Federal Police po ole AFP. Na saun o aile pa ale mia Scott Morrison, e mawhai lava e leo leo ale AFP, ila lo tu la fono ale malo tele, lea olo o whaasai na ile marijuana, o na sai saia, ma mō lia se tangata, e maua o ula sana me lele Canberra.
States will make their own decisions according to their own priorities and the complexion of their own governments, and that's up to them, and I would expect federal law enforcement agencies to enforce the law.
Na saunoa le sui o le Labour, o ia na whaauluina le tūlafono i le pālemene o le ACT, Michael Pedersen, nā o se lafonga tauwhaafefe, ua aumaia e le pālemia.
There exists a Commonwealth cannabis offence. There's no disputing that. But what we're saying is that there is a defence to that offence. The defence that is written by the Commonwealth Government is that if your cannabis possession is excused or justified by a state or territory law, that provides a complete defence.
Na saunoa Dr. Nicole Lee o le National Drug Research Institute o le itua silio nao ngā i le tatalaina o le SAR ile whaonga ino le marijuana po le cannabis. O le ave esea ma yeilea o le marijuana, ile va aia tangatalau tele, o se soli tū la fono. Ai o le ava ai iai, o se vai la au e te tau ona o fie i pui puinga, fa asoi fua ma loloina. Ma o ni fafita au li fo ia fua ma iai, ua va ai iai, o ni fafita au li fa ale soi fua ma loloina, ai le fa ale tū la fono.
The war on drugs really has created and maintained a level of stigma around drug use more generally. It will continue as long as criminalisation of drug use continues. So one of the really key benefits of decriminalisation and legalisation of cannabis and other drugs is that it moves it from a criminal justice issue to a health and human rights issue.
Dr. Nicole Lee o le National Drug Research Institute. Ai mō Josh, na ia tā ua e le te tau ana toa iei se va ai i tangata ula marijuana, o ni tangata soli tū la fono, pe ese mai i lātou i le tele o tangata, e mānawa mai inu sa lātou i puaina.
The idea that someone comes home and has a glass of wine is the same as the idea of someone who goes to work, does their 9-to-5, comes home and has a joint. And that idea of a professional stoner is becoming more and more common vernacular within my generation.
Olo o avea pea ma soli tū la fono i te tonu o le ACT, le whaata wina o le marijuana. Olo na winga, e le ma whai o na se le sele laula au, o na e alulea ututanga ma whaatau i au o. O le reporti na whaamaopopo i na Pablo Vinales o le SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Fafafunga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailo podcast.